My God is intro and outro. Ni mugikumbu yukundi ambassador JC.
Haru suba byose haru jena manwa nijoro. Haru ruta papa Obama na jerera mwa. Haru ruta boss uwo niwe nita boss. Mugitondo kumavi byuka mukubita peace. Mufumo huwa munsi mukubisi shot kwa mukazi na mikosh. Target ifite ni gaj. Hiri sengesho ifata nkuru chingo. Kwibi baso ni mitego viga chivu mwoso. Utazi chimu tunza tuka boss. Utazi chimu hata kori jen. Baza nguwa ze. Wishu kaku kazeru wandaru wonu sazuru mufu. Gutu hinyu za sogo.
Haru nani urutabandi wose.
Hanze ni yikamena yakabumba bumbye ni yizi ahoga kandika papa messi ya uzamubaze eriya ravuga bikaba yategeka bigakomera akuzi kiru rusoro munda yanyoko bihaya gaciro wasubira muzi nsengero tuzushimire kubwo munsu hawe benshi babitswe kandi benshi banashyinguwe nakamara nanumwe utakosa twese tubaho kubw'ubuntu ntacyo utanze nirya ruswa zikana kora ibisabwa imigenzo yawe niyiza kwambutsa
kurutabandi wose uwo ni Yesu.
Mukafumbi kakubunga bunga ikakurungi kagutaki kakuryoshya ukaka nigikoti karuvatu umusora raha kumutima urici wanisha yitwanira mana jyufasha guhagacira bangana bandutana bonduta bose umpe kububaha ndinda babisha banshuka n'abanyanga shyira hafi yawe kuko nanjye sindishashya ninyukuha natabiza rabibarirwa kubita nk'inumukomo ngana nk'inkuba ukubita hababa zisika koti kakubona ndasaba inema yo kugira iherezo
hari nani urutabandi